Stereo Calango.
Stereo Calango.
Oh, il primo di DJ.
Stereo, stereo, stereo Calango.
Calango.
Oh, il primo di DJ.
Stereo Calango wani ko kettini don yamde joy mintaji sappo e joy wani ko vittori kibaruji mod e fulfilde ko min Omar Hama janganta. And there koy kibaruji meden ni en kalando filla topo hiktande hikka hebango der leydi meden Niger go no buri ko dubi chapande tati bittinodi do enda dun to dimmano ko sarusi kawjido etol e fenduli hali nonni durwudal e ngulu laddeje hunde non ko suuli dum woni ardibe e jom en ande far jaaye der leydi meden Niger gam renude dum woni gene ko heba der hitande hikka nani uddugol dadol jarol ciyam dume woni ko sabanto e laruji ko wadanta bani adama kanju woni ko kantirte hande der yewtere meden pindino kori jamhirte mo wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahu akbar dum woni ano biete do jonkani bi ano keddi ho kobbe nana ciudi kokoji habarnde leedi meden Niger no tawa e jurgi nagol kessol hajja Jamila Suley kenga alarbare woni ko omayi o inditirte do Selini mo bandira makko dum won hettinto do mo ebe gollidita jodake no golla do radio RM le gallo meden nyame ciagal mo ni ko hoti radio television tenere ni ko sakitori do endando groupe radio television Sarawnia to lati dum woni horejo Sarusi kawjido filla lumaku ciagal mayde makko lamdo bawdi cenido henna en ya fomo fedde leede tuba kobe witende union europeen kando nogay e jenay octobre witinde de woni ko waliti milioji chapande joy cede euro leede sahel e milioji jetat cede euro kando dum woni leedi centrafrique kamba laga du dartana do filla farrafike jora nyamdu ko hani yarede lawla far leede de dum darta yerno fedde dem wiri der andinore mu kamba laga du fahande far nyamri yatana yare ne nimbe wodube saddor maji an tampube non nim far ko darto du worde mabbe safareje mabbe e ndiyam ko be jarto Sarusi kawjido etol ndiyam e kenduri der leydi meden Niger kenga non alarbare woni ko wadi dima tobo ndiyam kebaado hitande hikka der leydi meden Niger yerno Ousmane Mbawa goto tawado der Sarusi kawjido etol ndiyal e kenduli werimi o wi tobo jartini ngo der leydi meden Niger fu woni ko heba nani ko wi Mutari Muhammadu wakati yoti dino e makko
sikki ko sen la saison divan
har ko darata dungu meden hikka guunide ciewama no waawi wi'e ko to ko hebake sanne der leydi Niger gandimma eterde diyam millimetre mawdo kebaado on woni ujunere e kemenay wurdo fandude on du woni kemenay misali der leydi Zender uber Zender tan eterde millimetre keme jeddi e sappo hebi gaya ujunere hemre e woronje e nay agades hemre e woygu e go'o bilma kandu to baama sanne burde denno koni keme jo e la so tati e joyi de ciewama ni no waawi wi'e ko wadan duubi woronje ko wayri himbe irto hikkago dum du woni alama kollo ko battitol ba kaaje golno gonga
evidence de changement climatique
hawrinde dum woni durobe aran leddi meden Niger kambe du jeddire jabbinde de woni ko sigili hottungo lawal sappo e nayabal toy en dan der departement me bermo le region maradi wakati fijo durobe e le wakati ji fijoji durobe dum woni ko be gadi tindinol hano firtugol ko enimbe do kaw jagol gene ko hitande hikkandu kambe curugol raf potala hakkunde durobe ramobe mohammed mamman no fotti ton sumana amadou ali nyali noy dum war
hawrtere eggonde endang wada kana e do filla hodo egga durobe kany e jonde jam are hewde wari fotti yoybe agades e tawa e leydi Nigeria kawjira golleji hawrinde arande durobe mbiyetedo Ibrahima Dodo o wi eggo o no han tawe yotteke leyde korride dukonda
pour nous
e gide amin eggo no hani lato no kure to joda hale wadete gam fonditide burnan durdude leyde meden ko watta endan nata caka himbe majji himbe keba barke durdude de
sécurisé
gandu zakara latido wadi widagol sanne e do filla egga hoda durobe kany e jonde jam o wi eggo durobe hana sabo rafi nenagu
c'est pas parce qu'il y a trans
ana eggo no hoda durobe der nokkuje na der leydi waddata raf kilu fukki mo caka himbe rafi egga hoda ko lobbu kanni won dalila majjum himbe duudi der leydi desa dendu pandani himbe battidol bakaje den duni amma dum funi de ni dum nawtoreke labi kawjida egga hoda ko durobe no haniri sadon non funo hebata ko caka himbe dan do der leede CDAO de reji labi dino don leede den ni goni gala no gollira
mais elles sont pas appliquées
eggo odo ko wada haalido filla no watti ko himbe jogo durande ko heba hitande hikka sabu wadi faa wodi no kuje kewde dum du kono wonana duruduggol e nguluuji ngadoji e ladde
noni ka jogal no wadiri gene ko ndungu hitande hikka ngede leedi meede Niger wadi ko laabi koja do ko yaawi gan hisinde nimbe ngulu laddeji yero no biro kawji do jewtinaade laabi tawadi hakkunde durobe remobe wiri durobe egga honobe egga hodambe be no kani kambe du ngadda ballaga mu en le durwi digol di guluji ladde wodi dobe kolla ardibe hausu ben e lamibe nokko fuftobe ji guluji din le ladde bakalawon ko jangongol wala hen Allahu bazu secrétaire dum woni kawjido golleji fedde de nani ko famini amlamin wasar
Dieu merci cette année l'herbe
yettore Allah hikkani durdude amin no kewi hudo ko daba nyamata bani hore hudo leddi maada rumfa durdude mum no kewi hudo Allah wanni to gulu wadu hikka dum woni komi elata lawol hisude gulu gu ni woni firtude ko e himbe ko watta be acci yebare wonde no wada gulu ladde gu misali rewbe kakkilo e hite katane mu durobe wadobe attaay bendu kinno pette mu lawol didabol gulu woni wattude cede himbe itta laabi gan renude ladde e durdude den gam baato gulu wadi gulu gunto wadu sembe lawol tita bolgol woni jukkude himbe amma min gida min jotto don ko leur octobre du wata caka balde sappo wada hectareuji ujunaji la sojina e tati e keme tati buludi misali der lady zender tesker aderbisinat e difa
ensuite la zone difa
Sabe gene kebade lerno kuje kedo le leedi meede Niger wadi ko horebe ardibe koji laabi e durwi didol e nguluji laddeji kanjum wadi ko minister hawjinde jaliye e laddeji ardini do enda gadol tindinoje nimbe do faawade joni kambe ittugol ladde kambe ittudol dum woni ano laabi der laddeji gam reenude gene den e nguluji ladde kononel duka dukia kaka horeje sarusi kawji do denol jaye e are famini alamin washar domaj
il y a d'abord la prévention
arande ni idum foda hakkiloji himbe gan surude gulu ladde gu ardibe no tefa ciede ko watte himbe gada laabi jaajudi caka durdude den ko helata sembe gulu de wadi fu amma podol hakkiloji himbe ni buri ko watte rewbe kakkilenake hite katane mu en kubbobe hite ilfo bendu nyifa hite mu ende ummake lawo lamu leedi hadai bubbol hudo ko hida ni woni jomu jaw derol meri kadendu to himbe bubbata dondu dum durwa dum lato laabi ko hadata gulu de wadi wada sembe
des parfums.
Bankia leede duniyaru kenga alarbare nde wurtini hisabu mudun do lawlo ko wite doing business hunde ko ndarto jewtaru tewteruuje nimbe leedi Niger tawanodo do ndam hano nokure hembre e chapande tati e chapande nay e tatom tawama hande do leede hembre e chapande jenay der hisago wadango ko dubujina didi e sappo e jetatu dum warana hembre e chapande nay e nayabo wodi di arsabe alle labi ko jadi do filla ngol lawol adawa dawa ci famini ni be sumana amadu noy dum wardi
doing business wurti deji mudum do fidu nade sappo e jenay ndarum no taba jojingol golle de hore mudum kanye kulle sappo e jeddi lati de na wajibi tawe hebama e ndarum no taba du konna fahan hono wakati no watta ko nyadde heba hono yite kuranta yotta ke dum fa wodi dundu gambatte hokkude sembe yaade e sarusuji jodno no golla din endan leyd Niger hebi beydar do maji sanne sabu warayna hembre e chapane e tatabo der duniyaru beydar ko leyd Niger hebi dundu kondan wadayna ni gambatte alla e gattol kuran yite mun no kuje den endan beyde ke sanne e dun yaawi du sanne kebol mun walantida sanne dum fudu kondan wonnana e do fille boggi jomondirte di kuran di endan holle hisabu goto holli wiide ke den sende yidi heba kuran on endang jomandurgo mu fa wada wanana balde chapande jena e jeddi dum warti balde chapande jeegon e jeetati yerno fa war joni dereji di banque mondiale wurti di endang holliri
nani biya hande woni ko dum hanti to endang agades e kitinol himbe chapande jena murtunobe wonobe le pelle murtube be commune Tirozerine ingal e agades horemun do hojugol adi do jonde jan e attugol hirnyare dum do cigilido don won Ibrahim Umar Ibrahim Kananke Lady Ayir Kaludo Kosabi dum wakati no Anisa Karim yottidino e makko
Ces deux combattants sont des jeunes.
Be ɓe jiiɗen ɓe haɓanoɓe no endan e dow laawol murterere ko wonno e leydi ndi joni murtere nde enda hanti walaf ko waɗe sana tan sukaɓeɓe min koƴitoɓe ɓe tindine tindi lobbi koye maɓɓe firte dow filla ko darto jonde jaam fa hande nde accutugol hirñere caggal mum no wonno kono hante ɓe jangguinama so ɓe paami seyi neɗɗo maɓɓe fo suɓo gollal ngal hiɗi wadde nden minen ɗumin droit min gaɗi laawol nata ko tawi ɓe keɓe ballaga heɓe gaɗa golleji ɗi ɓe muuyi ɗi so ɓe gala gollal ngal ɓe gatta fo jonde jaam wala hesardu wala ko min jiɗni wonta e jonde jaam waɗi e nder région o fa woɗi
région donc voilà notre attente de cela
noni to Batu jooɗa kaalen rewɓe hokkoɓe hibaruji waɗaɗo to ene jeɗɗiri wittinde to ene Casablanca leydi Maroc docteur Mehdi Alua joom andal dow gurdam yimɓe fande jangguino mawɗo ley jangguirde université nde leyɓe duniyar to enda raba ardake hawride dow hokkugol yimɓe noyi filla dillaɓe leyɓe hobaru mum hani hokkude e dow laawol majjum ni o yii laawol ngol hokkoɓe habaruji kani tokkira Diallo Mariama Kenda fotti e nde hawride
le but c'est d'essayer de faire deux choses mieux
kono majjum ni woni hono andinde hokkoɓe habaruji haalaɗi hani haala wakkati Allah fo se filla dillo mamɓe haalama saabu eɗen andi wakkati gon ɗon hono ko himɓeje jo en ande haaltu dow filla dillo mamɓe enɗa wona ɗum woni ko hokkoɓe habaruji haalta dow maɓɓe wona ɗum woni ko himɓe politique rewɓe waɗa fo haalta dow maɓɓe hokkoɓe habaruji kae gana mbawi jaaha nokkuji gon yaaha yewtidowa e dille wamɓe e koye muɗum en gara jewde e jo en andana himɓe politique fiyodira haalaji ɗi ƴeewa noyi ɗum wontiri ko henno funɗan hakkille ni kasenda no woodi an jo en ande ɓen no indira dille wamɓe goɗɗum goɗɗum kam woni wiide hono jurdurol dillo wamɓe dey ɓaleɓe noon dey himɓe horɗore noon de ɗum fo haalaji yennore noon ko ɓattinta har filla ɓurdugol leñi ɗum fo no hanta hakkillama
sanfaireattention
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru do facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no welakam sanne miɗo feccide ɗum
en gartanni e yewtere meɗen pinel ɗum woni cikkugol ɗaɗol jarol ƴiƴam hunde noon ko faddoto yaha warta ƴiƴam nder ngandi nder nokkuje ngandi neɗɗo gom ko saboto ko sabanto neɗɗo ɗum woni batol ɓandumum mane mbiyen ɗum larɗina niɗɗo dey ɗume woni ko watto ɗum ɗume hollata ɗum ɗume woni laaru majjum nani joom andal nder leydi meɗen Niger cawro ɓernde mbiyeteɗo professeur Touré Ali Ibrahim cawro naw ɓernde fammini Adama Dawaci ɗo majjum kawjiɗo Sarus kawjiɗo filla cellal majjum nde ɗo hôpital Lamorde
ko wadda ko wiyete AVC ñaw paɗɗo himɓe gu no ɗuuɗi kile kewɗe fuu ore ƴiƴam kam warta sukka ɗaɗol ƴiƴam gani hoore neɗɗo ɗo nder Niger nde ƴeewama tension kanni ɓuuri waddude ñaw gu he himɓe nayaɓe duugo ɓuuri nanngude hanno professeur Ali Touré Ibrahim mawɗo sarusi ñawtol ñawuji ɓerɗe nder hôpital Lamorde huɓere ñame haaliri ɗum
la cause la plus fréquente qu'on connaisse
ɗaɗi ɓandu jaaroji ƴiƴam kañum woni ko yaato sukkowa nde sukkiti konɗa haɗan ƴiƴam ɗan yaade no woɗiri naata ƴiƴamɗan daro layi heɓta yettade ngandi hoore ɓi adama sen ƴiƴamɗan enda heɓa yettade to ngandi hoore to fa ɗum juuti seeɗa kalay to kañƴum woni ko wiyete AVC ɗum wonno ñaw paɗɗowo neɗɗo ya boɓɓo non ni
ɗume waddata ko wiyete AVC hono ñaw paɗɗowo himɓe gu
hono ñaw tension kañum woni go'o ko laati no wadde hono AVC on enda saabu so en ƴeewi dow hemre noga e jeɗɗi yaade noga e jeetato ɓiɓɓe leydi meɗen fuu tawda e tension on endan ɗum woni dow himɓe tato fo goto non ni ka non woni woɓɓe no ɗon anda salla woodi tension on endan soni maati hoore no nawa ɗum naɗuma alhaali jontere so ya soɗa kinije prastamol naɗu konɗa aspirin tinno no yara ndenne ɗum ɗon ni yaato waddowa AVC on enda sen tama hara AVC on endan hara ƴiƴam ɓuuri waɗɗurde sembe sanne to sey jiiya joomum hinnoon tuuta so ɗum liɓi joomum nduno waawi koyngal mum waata na junngo mum waata na koyngal e junngo fuu waata
de no e neɗɗo watta ko hisa ñaw gu
no watta ko neɗɗo heɓa hisa ñaw nguɗo ni wonno wakkati fuu neɗɗo yaha to loktoroɓe ƴeewene tension mum no foti to ñaama kulle gooduɗe lamɗan sanne kañum e ko nanndi e romage ji to jooɗo nokku gooto eley jeɗɗira no haani joomum hono waɗa yahdu e koyɗe kile tati mintaji capan tattati no wannan ɗum mosola e leydi men ɗo enda himɓe ne jiiɗi ñaamugol tew boɗew sanne hinnoni e ñaamande muɗum kañum ɓuuri wodde
ñewgu kandu no larɗinana
se ɗum liɓi neɗɗo saatu goɗon sey ɗum wara joomum naadu konnan joomum larɗa laru ngundu jottoto e joomum fa abada jonka ko laaɓini woni ko liɓotoneɗo koyde AVC ɗum safare majjum wala ko tabiti
paralysie malheureusement peut être définitive on n'est jamais sûr à 100% qu'on peut guérir
ɗo wonto kibaruji meɗe fulfulde tili joni jaɓɓoɗo Asumane China waddata ko ɗemgal hawsankore yamde joi mintaji capanɗe tati kirten to jahirti
fina tawa jaamu e cellal fijoji pirtor ɓalli e golleji ko
ñande fuu do studio kalangu yewtere pindinol
yude altinere fayade aljumare e ɗengal bellare yande joyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyi e mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyi e mintaji capannayi e ɗiɗi e germare